Yesu yibazibwe, twebaza Katonda olunaku olwaleero kubanga Mukama neera ali naffe ate era tukulembeddemu ekigambo kye tugenda mu maaso n'okulabika nga tuzza obudde. Yesu yibazibwe. Tuba n'ennyonta ebiseera ebisinga okutambulako okuva ku lusozi luno okudda mu lulala si lwakuba nti obadde onoonya kyamagero. Kinakukulu n'ekyenge osooke twogereko ku kigambo ekyo oluvannyuma tugenda kuba tutandika n'omulamwa leero nga bwetutambulamu nga tusoma olugendo lwegu tukyabikulirwa emyomusango giyinza okuleeta okutegeeza bayibuli eyo. Naye tusisinkanye abantu bangi mu bulokozi era tulabira abantu bangi nga batambula okuva ku lusozi okudda mu lulala nga bava mu kkanisa eno nga badda mu ndala nga bagezaako mu ngeri zonna bafune eddembe. Yesu yeebazibwe. Naye nga eddembe eryo libaliramu era bw'aba alifunyemu ayinza olifunamu wiiki, aba ayinza olifunamu omwezi. Mulimu ne kuwulaba alina ssente olowooza munnange alina eddembe naye nga yakutuuziza wansi n'agamba nakubuulira ebizibu byasinga mu ssente ezo kino oyinza okukyegomba kuddamu kunoonya ssente. Yesu yeebazibwe. Abamu bali mu saddaaka enzibu, abalala be bandibadde balya nabo ssente ezo be baasooka okuwongayo ne bafa, oba yali mukyala we, oba yali mwana we yali asinga okwagala, oba yali maama oba yali kitaawe, na mutuufu gwe yandiyidde naye ssente amumisinga naye mu bulamu obwe. Yesu yeebazibwe. Mukama nga yakubadde akutuuzizza ewantu okuba ewakaawo n'akuleetera amaloboozi g'abagagga ne be boogera mu mitima gyabwe, oyinza obutasaba kugagga emabegako awo kandi kibaddewo emirundi mingi emabega eri naye emabegako awo ennaku ezo waliwo yaleeta amaloboozi g'abagagga abasinga obugagga mu nsi eno ndiwagamu ebuli omu n'ebizibu bye yali anyumya omutima gwe sajja avuga emmotoka nga nyirira omulaba naye ng'asirikiridde emmotoka nebyayogera mu mutima tabyatu wabula Katonda yekka yaleeta ebirowoozo ebyo naye mbiwulira nga buli omwanjira naye nga buli kugaga n'ebirowoozo kale bwe nalina olya nayese nomuwaayo kale sikyebaka nonya saddaaka ezinaabiza obugagga muno kuba nti okuswa bubutumu nawulira ebirowoozo biri naye nzijjukira emabegako eri engeri gye yali anjigirizamu okuba n'eddembe. Yesu yeebazibwe. Eddembe lyaffe etunoonya teriri mu ssente. Yesu yeebazibwe nnyo. Liri mu kumanya mazima. Bwe tunaamanya amazima n'amazima gakola ki? Ani ajjukiriza ekyange? Uganda munaana. Eyo tekuva mu gwe. Naye amazima kigambo kiwanvu. Nabisomye Yokaana 8. Olunyiriri lwasatu mu bbiri tugenda kuba tutandika akaseera katonoje naye njagadde okugamba ebigambo ebyo otegeere nti obugagga obwetaaga naye obusinga nnyo okwetaaga amazima.
Tuli mu kitabo kya Yokaana essuula ya 8 olunyiriri lwasatu mu bbiri n'agamba nti ne bamuddamu nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu so tetufugibwanga muntu yenna. Musonyiwemuko katono tuli mu Yokaana 8 essuula ya olunyiriri lwasatu mu bbiri agamba bw'ati nti era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe.
Yesu yeebazibwe nnyo. Oyinza okuba ogezezzaako ku ssaala nnyingi abantu ne bakusabira bantu ne bakusimba emikono ogaggawale owone ebizimu owone buli kintu kyonna ekyandibadde kikutawaanya naye waliwo ekinyusa ekiwonya ekifuula omuntu ow'eddembe kwe kumanya amazima g'ekigambo kya Katonda. Amazima ago ge gakufuula ddala owaki ow'eddembe. Yesu yeebazibwe. Na yobu kujongiro kubanga tumanyi mazima. Dembele njini ilikuburi na dara. Uwezo nga. Esaa leo jiraba. Lame dagari nilibatu muna mduwalu. Dozi jivakuwa. Nuhu na neye baba tebazizi za jumpa kwa wabwe. Uwona neye nga bili picha hako na chuka. Bicha tia. Ile dagari leo jivari uwe demu mbili. Nga jivi uruwa debudamu nga mkurumba mbili. Katika tunda yeti hako na tako na wabwe. Katunda ya ya kana naunganya mazima. Nobira wademe na kuchi. Zona. Ayakara kuwe dagala. Yosu kukuwe ila kuwa mwuramu. Ibanga luna. Yesu yebazibu. Siku banga. Usabiro usabiro nufuna yoka dozi. Nusikarao. Ngoburuwa ni kucha ina nikuru wiku ita nukura chuka. Nemi zimu nga cha ina kuwe jita. Nijukurumba. Baikuli ya gamba. Kibuogoba mzimu nota zimba nyumbe. Kutukwe nukura chuka. Nekukomawo nga kusingana baheze bulungi ne te bagizinge okola Bible eraga tusindikwa kuita mchigambo cha Katonda etukula okutuka kutugira kya Kristo kati ekigambo kyenyini kye kikuzimbamu ennyumba y'amaanyi eyinza okulabika nga omusimu obendwa te obebintu ebiringeri nga tebikyalina wakuyita kuluma kati tetwagala kusabira kusabizi muntu kyokka n'afuna dozi emuwonyamu eddakiika ebirwadde ne biddamu ne bikola ki nebimurumba buto bemisimu nekidamu nekimurumba obo obwavu kwagala okuwera ddala eddagala ekikolo tukisimbe mu ggwe mwennyini ani akiwulidde ekyo amin omanyi sijjabaga mukugamba amin nagamba aleluya aye tutwaga ekifo kino funolege bugoni tukuwa tuwonya endwadde ebeera eriwo nga Kristo bwatukoze ne tusimbamu n'ekikulu ky'eddagala ndamu g'emazima g'ekigambo kya Katonda kubanga buli ndwadde yandize esiŋŋaanayo olwedde eddagala nga gye liri waliwo omuzungu mpozi gwe mugamba yagamba ati prevention is better than what akati ffe nfujja okubanga buli kiseera ogenda erinunda ate nalwadde omukule ne tukusabira omukono guzimye tukusabira nedda kati tuteekayo eddagala ekigambo kya Katonda ge mazima n'ogamanyira ddala bw'ogamanyira ddala eddagala libeerayo buli kiseera bulwadde bugenda okujja oba muzimu oba kigusanga ffe twazimba dda mu nnyumba eyo ebyetaagisa byonna amazima ono Yokaana 14:6 ayogerwako bwati ye mwennyini agamba bwati nga tunaatera okutandika yadde okusooka okuwaayo ku kigambo ekyo kiri ku magezi n'omukutegeera era nga kirimu n'okuteesa kwa Katonda
tuli mu kitabo kya Yokaana esula ya 6 olunyiriri lwa 14 atugamba bw'ati
14:6
kitabo kya Yokaana esula ya 14 olunyiriri lwa 6 Yesu n'abagamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu
omuwulidde kkubo amazima n'obulamu gwetaaga okumanya Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Ono Yesu kuitago kumanya. Kubate baka mandi mwona wanya mazima. Na mazima gana kukula wache. Weitago kumanya Yesu.
You need to know Jesus.
Mwona mwanya.
When you know him.
Uja kubo mazo kukusimbe chikolo mwku wecho ugura mwku.
That word is planted is with a new of life.
Hede kweza kutisi nduto nne chitari itagura mwku.
Means everything that doesn't bring life.
Umanyi mwanyi nduwa dezo kazi
tari itagura mwku. Only no sickness doesn't bring life.
Ni wali mwanyi nduwa dezo kwa.
Also sickness. Yana
usi mara ugura.
They too they take life away.
Bango mwapu ye murukunya nyo kwa.
Or people complain so much. Wow.
Na atu kanu kwa miru gina
mwku. And they reach even to fail to reach heaven.
Yes, you must
embrace Jesus.
And what is even nyingi?
Sicknesses are many.
Na ye amazima ganono Yesu.
But this truth with Jesus.
Ayogera bwati Yokaana 5 asatu mwenda.
It's like this in John 5:39.
Bobo ya galo mwema.
That if you want to know him.
Tosu kabia wani.
You shouldn't go beyond scriptures.
So mawa. Jaga kubanga. Chikambu chini. Chama kesi no kutekuja.
I want us to pass through this word of wisdom.
Yanga kirimu. No kutesa.
And you need to have the counsel of God.
Ikinachochifuna.
That you also get it.
Tuli mu kitabo kya Yokaana esura ya 5 olunyiriri lwa 39 agamba bw'ati munoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutaggwaawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange
nti ebyo byonna ebyandika obiraba oyo ye mazima
mwennyini
era byogera ku ye
but
obadde ogamba
omanyi
nze nategeera
amazima
kansuubire bayibuli ono
bagitegeere
kubanga ebyo byonna ebyawandikwa byogera yesu byogera amazima
oyo
kati okumumanya kikwala omutendera okumanya nno bayibuli
kimu
kubikola empapula nga bw'osoma
lunaku
wabula nga birimu n'okutegeera yesu yebazima kakati bino ebyawandikwa bitegeeza mazima tubula bwobyetaaga muggwe era okubeera mu yesu obulungi n'okakasa ng'oli mu mazima olina okuba mu yokaana
17:7
tugenza mu kitabo ekya yokaana era essuula 15 olunyiriro lw'omusanvu bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabe nga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga
nti ekyokubeera mu nze ate era n'ebigambo byange nebibeera mu
mmwenti
awo olina eddembe okusanga
kitegeeza
nti omaze okuzimba ennyumba etukiridde okusamba ebulaniya 10 yeyajja mu muzimu gw'ekitabo gwa muwandiki gwafe weguno wano era ye mazima ono gwolaba kati simanyi omulina kwenkana
kimuosooka
ofuuka obwidde yesu yebazibu tujja asabira abalwadde bonna n'abalina ebizibu ebyenjawulo atumaze sana naye ekigambo ekyo kyogeddwa okusooka beerawo ng'okirowoozaako nnyo gwagenda okujja okusoma kama akuba omuzi webale kuja katutandike lugendo lwatuwata mu baibuli olugendo lweggulu lwata mu baibuli kumala emyaka
musanvu
tuva ku nsi kuno okutuukira ddala mu gweri okusoma n'okutuuka waggulu eggulu
lyonna
nakwagala okuli batuusaako amannya n'eddoboozi mutume tonaddewo
okuomu
ne musumba yesu yebazibu twagala kwongeyogerawo n'emyoyo gino omusanvu
egyabikulwa
mu myaka omusanvu
era
mu egyo nga twali tutuuse ku siba omusanvu eziri ku bayibuli
kuno
era singa zikugibwako osobola okutegeera buli ekirimu mu ekyo twatandika ne siru ey'omusanvu ekolebwa omwoyo wa mukama omwoyo ono omu masekati atubikulira ekigambo kya
katonda
wamu nekitaffe yesu yebazibu ebigambo bino beera mukuga wetegese gw'omutima gwo n'amagezi
ekitabo
kyo nebbeere katukulo gw'okuwandiika wa n'omwoyo agenda awandiika mu magezi go ojja kwewonya nga naawe ebiri mu mutwe yesu yebazibu so nga tulabula siiru eno twagitandikako naye tubikulira kitaffe kugamba twabikulirwa kitaffe omwana
omuntunaddala
ye muntu omu naye ng'ate yasobola okweyawuzaamu n'ateekawo ekigambo
kye
n'ateekawo n'omwoyo ne balabika ng'abasaa naye bateesa ekintu kimu bakkaanya ku kimu era bakkiriza mu kimu yesu yebazibu so era bwe kiri bwekiti naffe abaava mu kristo tulowoozebwa mu kirowoozo n'ebirowoozo byebimu tuba baakudde mu bwakabaka bw'omuggu tulina okuba mu kulowooza kumu
kukkiriza
kumu
okusuubira
kumu kubatizibwa kumu enjiri emu yesu yebazibu tusobole okubeera ddala nga bo yesu yebazibu nyo so nga tuyongera okugyako siiru twakutegeeza
nti
bayibuli eno gyetulina ku nsi ekitabo kyekimu ekiri mu
ggulu
tula mu kitabo ky'okubikulirwa so nga tweyongerayo ne siiru eyo ey'omusanvu bwevaako tusobola otutegeerera ddala teri katonda mulala
other God
kujako tutafuta
except the Father
kigambo imwana
the word is the Son
no moyo mudu
and the Holy Spirit
erabo tusubawa
and when we go beyond that
tubatu kwenze kujibia kujirana
we have gone on our own other place
e, katonda kidogo
that is the God who is full
and he has
his word
together with his spirit. But this
seventh
spirit, which is led by
the spirit
of God himself,
is what reveals
that one God has to be
established in you.
That is why sometimes it
tells you
in his words. In Revelation 3:20, no
feeling
upon your heart is one wants to
enter.
In
the same way,
he comes back in 1
Corinthians
20.
You are a temple of the Holy Spirit. He was the one on the heart.
No,
but when you open it,
he said,
Spirit to sit in you.
Na kakasanga kute na
ye.
Rangi tutafwe.
Even the
Father. Na kama tumba omundu una katemba nyingi ate kuliye kalu yoli ali wa kure.
He always said that don't you that the temples of the most high. Kati
kitafwe kwa atubura.
Now when the Father sees.
Omoyo kukuba we.
The Spirit also is there.
Ila nechigambo chungu chini.
His word is right there.
Yesu yeba
sibi. Praise God.
Kitafwe kwa chukukire.
Then
scripture has been fulfilled. Mti ali mungu wa singa alimu.
The great chat is you that he is in the
world. Alimu kuya.
The one who is you. Who is
hope.
That is the Father.
Uye,
that is the Son.
Uye,
the Holy Spirit.
Yes, we
praise
God. Some scripture to speak
there.
Net to fire quality for you.
But we don't mind of who is in us.
And
on our side, who are they?
You can be willing to be
done. Those words move like that.
Yes,
praise Jesus.
So much. So, but
now, how do you see this
thing?
What you have to pass through.
Bible,
the Bible we read
photocopy
is a photocopy of what is in heaven.
And that Bible,
it appears in the kingdom of heaven. Revelation chapter 5, verses 1 and 2. Let us read for
careful
look and listen to this.
As
we move along with the seventh field.
Tuli mu kitabo ekyokubikulirwa, esura ya 5, tutandise n'olunyiriri olusooka. Agamba bw'ati nti nendaba mu mukono ogwa ddyo. Ogwoyo eyali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'obubonero okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu.
Yes, we have
seen
it.
We have been seeing this. And the same book
that
was sent to us on earth, the book of the Lord, just as it's in heaven. As
you
see in Isaiah 34, verse 16, let's read there.
Ekitabo kya Isaya, esura ya 34, olunyi lwa 16. Agamba bw'ati, munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibula kw'ebyo na kimu. Tewaliba ekiribulwa kinnaakyo, kubanga akamwa kange kekalagidde, n'omwoyo gwe gwegubikunganyiza.
Yes,
praise Jesus so much.
Tunoonye mu kitabo kya Mukama.
We look in the book of the Lord.
Tusome.
And read.
Kubanga tekulibula ne kinne waakyo buli kimu.
Because none of it will miss its mark.
Kubanga akamwa kama kekalagira.
The mark of the Lord is what commanded.
Era n'omwoyo gwe gwegubikunganyiza.
And the Spirit is what covered them.
Yes,
praise Jesus so much.
Kati ekitabo ky'ekimu.
Now the same book.
Ekirabika mu
ggulu. It appears in heaven.
Nakyo ina
seals. It has seven seals.
Ekitabo ky'ekimu kibatuweereza
ku nsi. The same book is sent on earth.
Yes,
praise Jesus.
Nayo yali nini omusanvu ejja
Katonda. The one of the seven spirits of God.
Yasobola okuggyako siri
ze. The only one who can remove those seals.
Era nga bwetuba mu kubikulu esula ey'okutaano.
Yes, that's in Revelation 5.
Olunyi olw'omukaaga.
Verse 6.
Lwaki nkuzzaako emabega bwe?
Why am I taking you back a little?
Osobola okutegeera.
That you can get
weta gomoyo mutoku
the Holy Spirit
okubikulira ebigambo bya Katonda
the words of God
iranga bikyawandika mungere sure soka olunyiriri olwali mwebbi paka abiri muta bimuna kirizo okulinya kwange nabayiwa komoyo wange era nabaleeta okutegeera ebigambo byange omwoyo yasiringa ekitabo kino yeyekasobola okuyamba n'obikulirwa ebigambo bino era ekkanisa okwetula ensi yonna n'okuyita mu ddiini gye yayita okujja okutuuka leero mu bulokozi bandi badde besi bakumwoyo
mutukubanga
byonna ebyali mu lugendo n'okubikulibwa kwa bayibuli kwowulira leero mwoyo mutukubu yakulemberamu newankubadde wali ebinja byamalayika musanvu ebiri emabegawo omwoyo mutukubwa myoyo gye omusanvu mu bujjufu bwe katulabi ku bikuba ttaano mukaaga
tuzeeyo mu kitabo ekyakubikkulirwa essula ey'okutaano olunyiriro lw'omukaaga lugamba bwe luti ne ndaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe musanvu gy'emyoyo omusanvu egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna
yesu yeebazibwe
nti
yalabika mukama waffe yesu ng'alina amaaso musanvu nga gyemyoyo omusanvu egya Katonda yesu yeebazibwe emyoyo gino omusanvu era nga ge maaso ga Katonda omusanvu ge gasobola kokka obikkula ekitabo kubanga bye twawulira mu kitabo ekyo wabulawo n'omu ayinza okukibikkula ne walabika mukama waffe yesu alina amaaso ga Katonda omusanvu nga gyemyoyo omusanvu egya Katonda okusobola okubikkula siriza ezo yesu yeebazibwe wabula bw'abikkula ekitabo kino mu ggulu kiraga nti ebintu byonna ebikiwandikiddwa mu biramu katubikkuleko siirwe nebyo mu ssula eno ey'omukaaga njagala kwongera mu siirwe ey'omusanvu eyo naye nga tunabagendayo yagadde oyongere okukakasa nti alina ebyomusanvu yekka ekikola omwoyo omutukuvu mubuddu yasobola okubikkula bayibuli eno obutuufu bwayo nga bwe
kubikulira essula ya mukaaga olunya olusooka naye ndaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero omusanvu ko akamu ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera n'eddoboozi ery'okubwatuka nti jangu ne ndaba era laba embalaasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego n'aweebwa engule n'agenda ng'awangula era awangula
yesu yeebazibwe nnyo kwegamba bw'obikkula siruzi mu kitabo
kye
oba olaba ebintu mu buliwo bwabyo era nga biraga nti bayibuli kitabo kiramu ddala
fe
newankubadde tusoma ennyukuta naye bayibuli yekugamba nti tuli baweereza bannyukuta eno gye tulaba tuweereza omwoyo oyo kitaffe oyo ye mwana oyo ye mwoyo mutukufu bano bonsatule bonna mwoyo yesu yeebazibwe bw'osoma ku kitaffe manyika okubanga omwoyo ate era bw'osoma omwana bamuyita mwoyo era bw'osoma omwoyo mutukufu era naye bamuyita mwoyo wabulagano ge mannya bw'owulira kitaffe eryawula obuvunaanyizibwa bw'owulira kigambo oba omwana lyawula buvunaanyizibwa bw'owulira omwoyo wa mukama oba omwoyo mutukuvu lyawula nalyo obuvunaanyizibwa naye bonna mu bayibuli bamumanyinga omwoyo yesu yeebazibwe tuvulaba nti ebyamanyi bwa kabaka bwa Katonda asobola okubinyonnyola yekka ye mwoyo mutukuvu kati si lwe ndaba musanvu ng'ogijjako
open it.
Here
in the Bible we have, just as we know,
for
in Daniel
10,
Gabriel tells Daniel, I come to make you aware in the scriptures. The angels wrote words right from heaven, from the book of heaven, and they passed them through the
prophets,
and they served us.
Yes,
we
have
praise Jesus.
But every word
the Bible speaks, if they were not, they are,
for
they are going to be.
Kati biogere nitendele satu
na
kuwala.
Speak through three aspects or levels. What was, what is, and what is going to come.
Kati Bible,
now the Bible,
so Bible that
it moved ahead of us a long time.
Yes, we have to
praise Jesus.
Now, even they were
going to come.
We spoke of what
they are going to do. As heaven and earth
has
ceased to be. It speaks of what is going to be.
Yes, we
have to praise Jesus.
So maybe you get it.
Now, if that is
offered, Bible speaks
of things which are
the
only living book on planet earth.
Yes, we have to
praise Jesus.
But what is this?
Now, if you move these seven seals,
we want to put
it
through
the light of the Word of God.
It is there in
physical. And as
you
read
it, when
you read this letter, you see the book.
Yes, we have to
praise Jesus.
We are
heading a little.
We are going to be.
Ewandiikiddwa mitima jaffe abantu bonna gye bategeera gye basoma nga balabisibwa okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twamuwererezaamu etawandiikibwa na bwino wabula omwoyo gwa Katonda omulamu si ku bipande ebyamayinja wabula kubipande jemitima ejomu biji. Mruo musamvu. Bwetu tio, bwetu esiga Katonda kubwa Kristu. Olunyiriro lwo kutano. Si kubanga feka tulina obuyinza okulowooza ekigambo kyonna ng'ekiva gye tuli. Na ye obuyinza bwaffe buveri Katonda.
Yes, he was
praised Jesus. That the disciples say,
Yes,
he
was praised Jesus.
And you could enter.
The letter kills.
But
the Spirit brings life. Now, what surprises most?
But you have
studied this Bible, you see.
You don't
read these letters, you see. But you want to hear the Spirit.
And
the one who wants to study, that is God. A person who reads the letter,
Isaiah,
the one who says Isaiah
speaks.
The head tells them Isaiah
speaks.
The
person
who speaks.
Asoma Katonda namuulira eyali mu Isaya ng'ayogera.
Yes, we have
a tukomekkiriza siiru
eno.
Tugenda kuba tuyingira mu siiru y'omwoyo w'amagezi tukikwasaganya bbiri.
Siiru
namba 1. Lwaki tuvudde ku musanvu?
Tugenda
ku namba
emu.
Yesu yeebazibwe. Ebyo byonna nabyo ogenda kubitegeera.
Lwaki
tuweereza nnyo kutegeera?
accept the letter.
Kubanga mukuta.
Because the letter.
Ujikunda kuti.
When you look at it.
Ujau ni dabakoli sio wakuru wamu tu.
Yeah, the heading that first
colleague. Ulimiru wakuli wamu ya yokeri na yangu.
When you hear the Spirit speaking with you.
Ujakuli da.
You will hear.
Isaiah.
Isaiah.
Ulimosoma katuo ndani.
You will to read the God.
Ayokeri na Isaiah.
Isaiah.
Akati watanipeno kugamba.
Isaiah
mjeo.
Wewe
Isaiah wa leo.
Humo
jao katoni.
Nataka
uweteka
huko. You are putting yourself in God's place.
Wewe ndiye katuna chita
huko. You forgot that God is
power. Msiwe na yomu sana. Na yeye mwenyewe moyo.
To himself the spirit.
Ila ndio mimi nawe chigambo jenga
hivi. Yes, what speaking.
Yes, you have
seen.
Edita hapo bino byola. Moyo.
The spirit.
Ila baada ba moyo kitafu.
God the spirit the power.
Aba moyo chigambo.
The spirit the word.
Aba moyo moyo mutukufu mwenyewe.
The Holy Spirit himself.
Tuvona ba mkama kuri yali kumsi.
That's where we
all. Yatukamba tumufanya sabigambo bi.
He told us not joke in his word.
Ulwezo ngi tukambo byembagamba.
What I say.
Oba bi enfurumya
moyo.
Gwe moyo gwe ni.
They experience self.
Ira gwe buramu.
And they are lie.
Kati kimanyo buramu gwali mutitafu.
Now they will lie for the father himself.
Wa kaina wa yoge.
For this way he speaks.
Ngati tange bwawo buramu.
As my father gives life.
Nandi bi ngabo buramu.
Me too I give life.
Ila no moyo gwe kutena ngoko kugabo buramu. Yesu ya bazimu. Kati Bible yopatu jiso.
Now when we study the Bible.
Tupa mkusome nyuku kazi no zikula
bako. It's not completely the explanation
of the Son. Kukuli lio mwoya yogira.
Hear the Spirit speaking.
Ainzo kubanga itrafu.
You can be the Father.
Ainzo kubanga yungu mtukufu.
You can be the Holy Spirit.
Ube mkama hafu Yesu.
Or our Master Jesus.
Yesu ya bazimu.
Praise Jesus.
Yokana mkanka kamusa tujia yogira kwa.
The Spirit speaking like this.
Kitabu cha Yokana, Injili ya Yokana, esura mkaga, olunyiriru wakaga musatu. Omoyo gwegule tomuramu. Omubiri teguliko kyekugasa. Ebigambo byemba gambye gwe mwoyo gwe bulamu.
Yesu ye bazibu.
Praise Jesus.
Ndi gwoja kumulira nyukute.
Look at this letter.
Ye yakugamba. Ebigambo bya kugamba gwe mwoyo. Era gwe bulamu. Wabula musibe ne yamusa. Bwoba kigulamu. Ekula gati oyo ye kitafu mwenyini. Oyo ye mwana. Oyo mwoyo mutukufu. Era bali amabega wenyuku kazino zora ba. Ngayongera nafu. Watu watono nyo wanzo kuraba. Ngomutuma kirisitu okwogera. Atira baba ayogera. Yeye yabisa kwa mu office zino.
One of the offices.
Ayi ya mu office yomu yomu tukufu.
Obe
ya Christ.
Of Christ.
Na ayogera na yu.
And they speak right from there.
Wata mbaibuli yu na. Abo kera yu tutafu.
They were speaking the Father.
Ye mwana.
Is the Son.
Ye mu yomu tukufu.
The Holy Spirit.
But people now would
have all the prophets you see.
Natu yina musil number one.
That's seal number one.
We call it moyo wa magesi.
The spirit of wisdom.
Tugenda kwa tulaba.
We are going to be seen.
Era katulira kitafu.
And we hear the Father.
No man mungu
ngabo. The Holy Spirit and speaking.
Mukanyumero kano.
In this aspect.
Okakasa.
You prove.
Nga katunda kitafu menyini
mungu. That God the Father is spirit.
Tulaba yokana.
We see John.
Yokana sikuri yokuna.
John chapter 4.
Unyurabi yonye.
Verse 24.
Tuli mu kitabo kya Yokana Natera, Enjiri ya Yokana, esula ya kuna, olunyiriri lwa 24. Katonda gwe mwoyo. Nabo bamusinza, kibagwanira okusinzanga mu mwoyo ne mu mazima.
Yesu ye bazibu.
Praise Jesus.
Katonda gwe mwoyo.
God is spirit.
Na bamusinza.
They will worship him.
Kibagwani doku musinza.
What you kind of worship.
Mwoyo ni mazima.
In spirit and in truth.
Uliriza.
Listen.
Katonda mwenyini kitafu.
God is the Father.
Mwoyo.
He is spirit.
Abamusinza.
They will worship him.
Bayino sinzira mu mwoyo.
Based in the spirit.
Ye mwoyo mutuku.
That is the Holy Spirit.
Ata mu mazima.
And in truth.
Erache chigambo.
That is his word.
Basoka bamusinza.
And they have to worship him through.
Wabla tuwe eda hawa.
But you can't be there.
Newe ulirambo ulimu mazima.
You that you are in truth.
Irambo uli mu mwoyo.
Ukubera
mu mwoyo. Uyino kubanga usinza katonda mu magezi. Uyino kubanga usinza mu kutegera. Umusinza mu kutesa ako. Umusinza mu magege. Umusinza mu kumanya. Umusinza mu kumudia. Kuba mu mwoyo. Ako umusinza mu mazima. Obera mu Kristo Yesu. N'ebigambo bya Kristo nga biri mu gwe. N'oyo osinza kitafu ng'osinzira mu mwoyo ne mu mazima. Si kwe kuzibira. Manya abamu bw'ozibira n'olowooza oyingidde mu mwoyo. Okubeera ng'osinza Katonda mu mwoyo kwe kubanga omwoyo w'amagezi akolera mu gwe. Omwoyo w'okutegeera akolera mu gwe. Omwoyo w'okuteesa kwa Katonda. Omwoyo w'amaanyi. Omwoyo w'okumanya.
Tugenze Mbakolinso ekyokubiri, esura ya kusatu olunyiriri lwa kumi na musanvu, atugamba bw'ati, naye Mukama waffe gwe mwoyo, era awaba omwoyo, omwoyo gwa Mukama waffe.
We read it. I am the one who is the spirit.
Yes, we have a
praise Jesus.
To follow, move your name, your person, you are here.
That is why God is forgiving us, the one involved
in that.
For God so loved the world,
who have now your
money,
which one because
they are spirit of the Father.
To follow, remember what we need.
That's why we will
repent. We can't talk about the
Father. He said, our Father in heaven.
He doesn't
just as you know.
Mama was on you.
When the Father forgives,
I talk about the Father, the Father, the
Father. We fight to a victory
to the Father. But so you never have to talk
about the Father. But go and hear that your Father is.
He accepted to forgive you.
The name of to be the Holy
Spirit.
And what
he does
to keep up with me a holy.
Yes, we have a
praise Jesus.
Ono niye kuma kuba no musayi.
This one
kept
with the blood. Which will cleanse.
Chigambo.
The word.
Nenga kipu domusa inama zino mwe
mwe mwe. The blood, the water, the spirit and the
spirit. Kati mwede kugamba.
That's kind of false.
Ono ye kadondo
mwe. This is the one God.
Wabla ya sada wende ye teka wende mwe mwe.
Decided to put himself three times.
Yewo mwuna.
And he gave himself responsibilities.
I don't
understand me well here.
Yes, you know,
that is still a full respect to tell you.
That you
don't have known that the Father through His Spirit.
And
that the Master Jesus Himself is Spirit.
But what is
that? Now listen.
First
Corinthians. Chapter 2.
Verse 11.
Kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era bwe kito ne byakatuna siwali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda. Wabula omwoyo gwa Katonda. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda. Tulyoke tutegeere nga Katonda by'atuwa obuwa.
Yesu kakati bwe kituuka kigambo amanyiddeoko kitaffe Katonda ekigambo
It's to create.
And
if it's God,
the
Holy Spirit, it is
the
creator.
That's why it's the same.
The Spirit is of the Word and of the Father.
Yes,
praise Jesus.
At the Bible,
the Bible has somewhere say,
Muzaburi.
Psalms 104.
Verse
30.
That is
the same Spirit and they are created. Now, is the Spirit not the creator?
Yes, we have
praise Jesus.
And so that's the beauty.
Let's be sound
one. Adumo moyo
we send the spirit
and
they are created.
Zaburi ya 14 n'olunyiro 30 lugamba otuma omwoyo gwo ne bitondebwa era ofuula obujja amaaso g'ettaka ekitiibwa kya Mukama kibeera kyalobe kyakubeerera
atuma omwoyo gwe
ne
bitondebwa
olowooza omwoyo si Katonda kuba naye mutonzi
yokka Bayibuli egamba
Bibiri
waliwo
kigambo kigambo
nabo
yali
wali ku lubiri byawali katonda
ebintu
byonna byakolebwa
ku mugoni
era awataliye tewali kino kimu ekyakola yokaana emunyi olusooka pakulusa yesu yebazi kati kino kitegeeza bomu nsatu etonda wabula yeeyawulamu emirundi esatu naye we obuvunaanyizibwa tuvala ba mukama waffe yesu ekyatandise siro y'omusanvu kubanga yesembayo ate yesooka mwe muli mukama eyetta alfa ate nga ye omega tutandikidde
awo
kunamba musanvu tulyoke tudde ku emu kubanga toyinza kubanga tewali abaleemu n'olyoka ogamba emu ani agigamba wateekwa okubaawo empandikwa yeggwe gwabalanti yeemu
gwe
bw'otandika okubala oyo
muganda wo
ate osobola n'okwetandikirako n'ogamba emu
biri
yesu yeebazibwe kati katonda osobola okusigana nga ye bwato era kyogola nti mukama waffe yesu yeeyita bwati agamba ye yentandikwa ate ye nkomeye lwaki kubanga yatandika ne kitaffe ne kitaffe kugenda muwulira nga agamba nange nze entandikwa yesu yeebazibwe tobola tosobola kuzimulako n'omu kuba asobola kukkiriza kitaffe era ekigambo n'okikkiriza ye mwana era n'omwoyo omutukuvu bw'onyomako omu olabye obuzibu omanyi mugende mwesiba ku kyawandiikibwa kiri mu Mataayo 12 asatu paka asatu mu bbiri yalipoola omwana w'omuntu alisonyiyibwa naye alipoola obw'omutukuvu talisonyiyibwa kumbe bo bonna ye muntu bayagala okulaba oba oyinza omumanyirako omu kaakati olyoka obeeyo omanyireko bakuga ojja tuuka nga bakunyonyola fe byonna yesu yeebazi awo we twafuna akamanyi seba okotta ne mu yesu n'oyogera by'oyagala byonna n'ovuolavuola ugasasi nabakuvuola
muntubajja
kunsoni kumbe ye muntu era n'omu omutukuvu naye ye
alfa
kyovuna bawala okututandikiddeko omwoyo wa mukama tumutandikiddeko nga namba musanvu yasembaye yesu yeebazibwe kati wano mukubikulirwa esuula esooka mukubikulirwa esuula esooka olunyiriri tandika olumunaana
kubikula esuula esooka n'olunyiri lwa munaana lugamba nti nze ndi alfa ne omega bw'ayogera mukama katonda abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo omuyinza w'ebintu byonna
ani yayogera
ebyo
atudde okunyola omusango omumanyi
kubikula esuula esooka olunyiri lwa musanvu laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba n'aba bamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe weewaawo amiina nze ndi alfa ne omega bw'ayogera mukama katonda abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo omuyinza w'ebintu byonna
yesu yeebazibwe mukama waffe mwenyini yesu agamba ye yaliwo waali ajja kubaawo yaliwo ne
kitaffe
yesu yeebazibwe genda no kunyoola 11 Naye ngatumeeri kati olwokutamanya mitenda gyabwakabaka bwakatonda
Kulwange nze kyendiva nkikola, kubanga erinnya lyange bandirivumye batya, n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala.
Ono tumumanyi kwe batugamba.
Kati
Isaya ku linnya lye.
Tenakame
nti ffe tetuweereza nnyo ate.
Tuwulira
kitaffe
okuyayogera.
Yesu yebazibwa. Kulwegera kuba erinnya
lye.
Mukama Yesu yatuyigiriza. Yohana essuula y'omukaaga.
John 6:9. Kitaffe ali erinnya lye.
Kyava agambye kuba era kuba erinnya
lyange.
N'ekitiibwa kitali kiwa mulala. Awo Yesu n'ajulirawo. Mu mataka
3:9.
Temubangako ne ku mirimu kitammwe omulala ku
nsi.
Kubanga olina ekitiibwa takiwa mulala.
Mwege mwafubuka.
Ne mwegamba mulina bakiramu ab'omwoyo abalala. Byakugambira lwatu. Ekitiibwa ky'obwa
kitaffe.
Ye tali kiwa mulala. Ne Yesu n'abijulira n'atugamba. Mataka 27:9. Temubanga n'ettamu omulala ku nsi. Kubanga ettamu ali omu ali mu
ggulu.
Obwotegedde bulungi. Omuntu ku n'abitamu ebulamu ya 12:24. Yesu yebazibwa. N'12:9. Ndiye kitaawe w'emyoyo
gyonna.
Temumanyiwo ya
kitaawe w'emyoyo gyonna.
Ezekiel 18. N'akomawo kitaffe mwennyini agamba. Emmeeme zonna
zange.
Meme eriyo noona ye.
Kati
toyagala wulira
Ezekiel.
Toyagala wulira Katonda ayogera. Tovula akasumba ne bannabbi
n'abatume.
Bakutume be pankirapankira ku Bayibuli. Alowooza nabbi yeyogera. Nene yegamba nange ndi nabbi. Nange ndi mutume. Nange nsobola okwogeramu. Ne nnyongeramu. Omanyi bw'otulabye okwogeramu. Oli omu ku bajjuba basatu abali mu
ggulu
era obula mu kugeza kwa
Mukama.
Ebyo bye tukubuuza mu Yeremiya
23:18
nti ani yali atudde Mukama w'atusiza ebigambo.
Bwe
batudde mu nsatu lwe obeera olyoka otuuka n'oyongeremu ogendeeze onyoole. Waliwo yali atudde Mukama w'atusiza
ebigambo.
Kubanga mukuteesa kwe twatuulira ng'ateesa.
Mubeere
ebyasudde esooka. Omulabi w'omukaaga alina gw'ayogera naye. Tukole omuntu kufaananyize ne mu ngeri ye. Waliyo abiti. Era bw'akoma mu lubeerera. Essuula ey'okubiri. Olunyo tandika olw'ekkumi
n'ettaano.
Olunyo olw'omunaana n'okubiri. Bw'amala okwogera nti omuntu si kirungi okubeera nga ye. Yali ayogera naawe.
Before you even began,
yes,
praise Jesus.
But I don't get
a
movie with this
Genesis
3.
When it went down,
man
has become a man. He's speaking with you.
I never have to
know. He has the one
who sees you. That's why the
seven
people say
that two witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit.
But we have
the ones
who
were all
words.
And that's the
couple
of the Father, the
couple
of the Son, the
couple
of the Holy Spirit.
But we know who we are
here in the Bible.
What they have brought
up, we don't see prophets.
But not even over enough.
Prophets, all of
them. Radio.
They are radios.
If you began to go to
the Bible,
you will meet up. If you come sound,
7 years.
You have to play the sound.
You have to come
up with the
seals.
The seven
seals.
Is not why
you
put a ring down
with it. See the type of trust.
The Bible takes a period
for you.
So you know, so you know, for single and the other one,
the other one,
the other one, the other one, the other one, the other one, the
other
one, the other one, the other one,
the
other one, the
other
one, the other one,
the
other one, the other one,
the other
never, never,
but all of them,
you
want to
be there,
you prepare yourself like this and that. Mpulirisa gwe Yakobo ne Isirayiri gwe nayita nze nzuuyo nze owoolubereberye era nze owenkomerero
omulidde bulungi
agamba
nze owoolubereberye ate nze owenkomerero olwo ayongeredde wano ye kitaffe wano nze ntandika nze nsembayo noona era nze ntandika naye era ffe tusembayo yes, we have a
story.
But Bible, you have a young young girl. Sing up, you know, you could give up. See, as you question, you can't be.
You hide his words.
Movie singer, and also,
you can hear very well.
Yes, we have a story.
Now,
yeah,
but
right, you're going to seal number one.
We're going to seal number one.
You know, you're going to
seal the spirit of wisdom.
Bible, you're going
to say,
I don't know, you're going to turn the
car.
You get off it.
Proverbs 7. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu.
Amagezi,
wisdom.
Mu byonna by'obeera ofuna.
All you get.
Ekisooka.
The first one.
Mu Luzungu batugamba.
In English they say.
It is the principal thing.
Wisdom is the principal thing.
Ekintu ekitandikibwa.
supreme is the first.
Yes, you ever see.
Praise Jesus.
Amagezi.
Wisdom.
Is
supreme.
Mm-hmm.
Proverbs 4 verse 7.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But when you have
the law,
it has to
the
Father,
the
Word,
no
more,
and their spirit.
It is
that
our Magazine. It
is
that our Sunday. You put up that in
the way. Come when you go to the other side.
Yes, he was
raised Jesus. Come from the right hand.
And
go to the left hand.
Yes, he was
raised Jesus.
They
have said,
to
get wisdom.
As from
the Father,
get
the Father,
the
Son,
no more
and the Holy Spirit.
Get
the Spirit of wisdom.
And
the thing the Father
had
and they were needed, it was the Spirit.
You can
go
to
Job. Job 28.
Job 28 from verses 20.
Yesu le yekumine. Okuzikirira n'okufa kwogera nti twawulira ekigambo kyako n'amatu gaffe. Katonda ategeera ekkubo lyako era yamanyi ekifo kyako.
Katonda amanyi ategeera ekkubo ly'amagezi.
God understands the way of wisdom.
Era amanyi n'ekwegasinga.
He alone knows where it is from.
Baabira bakunga bisigali bwe mu abaavu.
Guru Kumani above the heavens.
Mm-hmm.
Yobu esula ya 12:8 n'olunyi lwa 24. Job 28:24. Kubanga atunulira okutuuka ku nkomero z'ensi era alaba ebiri wansi w'eggulu lyonna.
Yes, he was
very much.
So, ekitwala ku siru namba emu.
We are going to siru namba 1.
Kujibanga naye kibwako mu Bible.
That it too can be opened in the Bible.
Siru ene emu ewabagezi.
Siru of the spirit of wisdom.
Ekola ku mulimu gw'okubikula. The voice ya kitabu.
Works on the work of within the voice of the Father.
The
Son and the Holy Spirit.
Why
did they do it like this?
Against protecting a Bible.
Try to protect the Bible. And wisdom.
It
gives protection.
And
God will protect His word.
Yavi kumanga tori suka kita fe.
Protect and you know God.
Not
the
Son.
And cut off you the Holy Spirit.
Uba kato wemani no kwa wajua basa kwa
wajua. These are known as the three witnesses in heaven.
Yes, we have
seen. Praise Jesus.
Kati kwa wako na simendi
yonka. Now you the fourth, I don't know where you come
from. Yo yonge na mubai.
But what you add in the Bible.
Maybe you told him.
What you subtract from.
Kati kwa mwe wa makazi hiki ya kola kubai bilie.
So what you did in this Bible.
Kwe kuja ama kubozi.
Is to bring up.
No kugawuna.
Is to separate.
Ndono yitirafu kati ya yogiri.
Ono
ye mwana.
This is the Son.
Ono ye mwana.
This is the Holy Spirit.
Ukusobola teka wo bukumi ejawa ni kwati kutirire
nti
obujulwa babi lo basa
kutirirenga at the witness of 2 or 3 let every one be established.
Yes, we have
raised Jesus
kali nawo okaka search gamba bible
sebo
tayo gera muomu
they don't speak one
aina no obujulizi
he has witnesses
ngati tape
ne
chigambo
is what
ina no muomu
and with the Holy Spirit
kati kwa kana
now what are you arguing about.
Yes, we have seen.
But
umwe wa mukama.
The Lord.
Umwe wa makesho.
Spirit of wisdom.
Akora kukumi.
He works from protection.
atubi kulile dobo zi
jati kafu mwa
no mwa ukakasa teri nabi ya yoko
Bible
wavula bobo kwa
sato the
Yesu ya wazi
kwa
kili wechi
Bible
yukira mungeni sule nesoka kwa mwini mkwa mwa 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 kasi
kwa
kandi bilangu
engero esule soka no linyo soka luganda
Proverbs 1:1
engereza Sulemani mutabani wa Daudi kabaka wa Isirayiri okumanyanga amagezi nokuyigirizibwanga okwawulanga ebigambo ebyokutegeera
tulina okubyawula amagezi gabeera amagezi n'okutegeera kubeera kutegeera mu Bayibuli mwokka osobola otegeera okutegeera weekuli era kwekuno n'amagezi
geera
mweyawulira nti kuno kwekuteesa mweyawulira nti katumaanyi mweyawulira nti kuno kwekumanya Bayibuli bw'eba eyogera eyawula kyayita okumanya n'okutegeera fe mu lulimi lwaffe mu nsi tulina kwawula bigambo bibiri oba bisatu amagezi okutegeera n'okumanya ebintu tubyawula neyo Bayibuli yebyawulira ddala amagezi emanyi ebyabo n'ebyokutegeera biri awo era n'ebyokumanya mu biri bwebyo kati gyetunaabalirayo kiri kino ogenda kuba mukugu mu Bayibuli singa onaalemera ku mwoyo mutukuvu Yesu yebazibwe kuba agenda kuba amaze okukola omulimu ogutandikirwako mu kuyamba abantu ba Katonda okutegeera Yesu yebazibwe kati akugambye ogenda kuba oyawula amagezi n'okutegeera amagezi ki kyegakola katuwulire olunyo
lutafu okukkiriza okuyigirizibwanga okukolanga ebyamagezi obutuukirivu n'okusalanga emisango n'okugobereranga ensonga okuwanga abatalina magezi obukabakaba omulenzi abeerenga n'okumanya n'okuteesa
byonna olina okuba nabyo okumanya n'okuteesa bino byonna twogera ku
muntu
omwoyo w'okumanya waali n'omwoyo w'okuteesa bonna ogenda kuba obafuna mu Bayibuli eno gy'okutte era bw'onaddamu okusoma Bayibuli bw'onaabanga osoma mukama omwoyo wa mukama ojja mwenya nti kati nafunye neyongeddeko omwoyo wa mukama bw'onaaba weeyongerako amagezi era ojja kukkirira ddi neyongeddeko amagezi bw'onaaba weeyongerako okutegeera era nakyo ojja kuba bino nsomye byakutegeera bino nsomye byakuteesa bino nsomye by'amaanyi bino nsomye byakumanya bino byakutya mukama mubuntu bw'okisoma Bayibuli era ejja kuba ekulagirira buli kantu konna wekali yo yennyini namu eyogera Yesu yebazibwe eri abakutayogera era yinza n'okukwata ekitabo kino Bayibuli n'okizanyirako nga bweyaga mundagaana ekadde eyolesanga obulamu bwayo ng'ekyali kusanduko y'amateeka n'ogeza ogikwatako nga tebakugamba gikwatako bakuttirawo nga lumu kukulaga nti namukama Yesu yebazibwe nga tukomekkereza siibu ojja kubula abamalayika bavunanyizibwa kugifuulira ddala ennamu bakola ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono oba bakola ku pulaani NB kubanga eri mu bibayi bibiri eriko olw'obulamu era eriko n'olw'okufa kati gwe olondawo mu ye oyagala ki Yesu yebazibwe lwaki ogamba yogera mirundi ebi ekugamba tokola bino olemegeera mugenda bwona bikola okigendemu yovula byogera mirundi ebi kati yo yombiri mukweyawula kwayo emirundi ebi ekutegeerezaawo kulimu emirundi ebi era ng'ekitabo bwe bakibikkula olwaki kyebikkulira ebikkula ebiri n'ebitabo ebyo byokutte ebyo ne bw'obeera nabyo nga bw'oba toyagala kutegeera tobisoma bw'oba oyagala okutegeera soma n'ebyo byokutte birina pulaani ebiri bwe bakima kyekyamu oba tokimanyi lwaki ekitabo bakibikkula ebiri kisa ekisatu
kukitegeera
katuyongere mu ngeri esula y'omunaana
Proverbs
1:5.
Ezekiel.
Yes, we have a story. Bible, you man, you
know.
I'm
so impressed.
I'm
so
impressed. I'm so impressed. I'm so
impressed.
I'm so
impressed.
I'm so impressed. I'm so impressed. I'm so
impressed.
Allah is not the one
speaking.
Where is this angel?
Where is this angel?
Yes, you have
said.
Mukama yakumba toka sababu itigambo
na kiramu. Let me look for that is what is living.
Yes, tumvula bila kunambi
ubi. Ana
kam murundi ku.
Yona
ni nabi marawo ma buli kam.
All of them everything.
Obat marawo baga.
Whether we spend how long.
Hata ngwele we
nakwe
na. Ninga buli kam katemye kurunzi ngabo yakamba.
Now the spirit of wisdom, Ecclesiastes chapter
7,
he has worked on protection.
That's why he brings
out his voice to
prove
to you there are no other witnesses who speak in his Bible. He said the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ecclesiastes
7, verse 12.
Lugamba kubanga ekigambo eky'omusalaba bwe busirusiru eri abo ababula naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda kubanga kyawandiikibwa nti ndisikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukaba bw'abakabakaba ndi bugyawo omugezigezi aluwa omuwandiisi aluwa omuwakanyi w'omu nsi muno aluwa
aluwa
bakati
ebintu biri nnyewo
levo
kiki bayita amagezi amagezi
kuwulira ddoboozi
era waliwo amaloboozi ge mutera owulira n'ogamba nfunye amagezi naye nga waliwo ekyogera amagezi ganzizeemu niwo bawa eddoboozi ly'owulira mwegwe erikuwa amagezi
Bakulisi ekisoka esula esoka n'olunyiri tuli ku lwa 20 First Corinthians chapter 1 verse 20 tugamba nti Katonda teyasiruwaza magezi ga nsi
nti olwo Katonda amagezi ga nsi gonna
kulondoka kubanga
yagasiruwaza
Yes,
we
have to
raise gifts.
Omanyo usiruwaza we gaba
Baba
no kubulira ndi amagezi ke
ti
Kujamu na opinion ndi amagezi ke
kama ke
usinzira mu nse
wisdom is in the world
Yaje kugaba amagezi ke geze dogo zili ya Nile chigambo cha ngire
moyo wa
Tunai opinion ndi amagezi Ani ali na mmo kutegeka
Of you as understanding
Atunyo ndoro kutegeka
Expect us what is understanding
Irani aina mmo kumanyo bwo kutegeka Atunyo ndoro kufana Muni mune era akakulembera mu
bibi. Ni
bagamba ina magezi. Neta manyi na yero
gafana. Why you know how it looks?
Manu ya no ategeero. Ni umuzo kutegera
kwa. How does understand look?
Ni mwe nyita
ko. They don't know it. Mm. Akulise kisoke sule soka no linyi 21. First Corinthians chapter 1:21. Kubanga mu magezi ga Katonda ensi olwa magezi gayo wetategera Katonda
ensi kwesa magezi gayo
akoba
sitali ne kano kujja mu magezi ga Katonda esobola ulira dobozi ya Katonda ere kwesa magezi gayo ne kama go muandisi bwe yawandika katabu na Isaya bwe yawandi umbe uwa Isaya Yeri jene eri omwana eri omuntu kanero woza mbu yali Isaya yali ayogera ne kano tegera katonda ayogera mu baya ye kugambi ne bategera katonda mu magezi ga katonda wabi ali mu ulire
eddoboozi lye
era afunana nnyo mu bayibuli
kubanga
muganya okuwulira eddoboozi lya mukama katonda
wemu
era laba akuwa mukisa Mutamateka
biri munana
atandika kugamba
yosoka
Omuna anyikira okulira eddoboozi lya mukama katonda wa Mbukiri muno okunyikira Ani ayo
who is speaking
Bamuna anyikira okulira eddoboozi lya mukama katonda Okwata ebira byonna amateeka n'emisango Emisa gino gyonna gina agenda ngana Naye waliwo okunyikira okuliwulira Yo wulira otya
ya mukama This is of the Lord
Naye buli yonna atufuna nagwa kugamba
nti ddobo ziri.
Banga temuli ddobo ziri amukama
katonda
Naye ayinza okuyamba. Mwoyo wa magezi akola siri namba wani eri kitabo kino
kwa yiyo.
Yeye kaso okubikulira
ebigambo ebyo.
Tufuna abantu bangi bawulira
amaloboozi.
Ne bakola ne basobola kwawula nti siri ya kitabo. Kino siri ya mwana. Ni siri ya mwana. Kati kampu ekyo okulagira. Uli eddoboozi likugamba. Gendo nzimbire ekkanisa ya mwana. Nze Yesu. Osobola okubikkiriza Nga Yesu yagamba mu Mateyo 24. Tewali bagina emu erisigala ku nze mwana. Eri eddoboozi ndigandirawo. Mu maloboozi ga
Kristo
teriri. Kabe
kitaffe.
Abo mumuntu
abo
mumuntu kubyaje na
akwa
makolisa kisoka
sa kumi
na mukaba mumanyi nga mumuli yekalu ya mukaba atukuga muna mbene yekalu ya mukaba mwero mwere ya nga mwere yekalu ya mwere ya kuzanyira ijo kana nama chukira soko utugira ya kukugabi ila na yekalu ya ya kumba adaba mkwe yekalu Moza njia no ingi za mingaro uza aga
fumi
Na mbili kufumi ya mbili
za
Kufite gira mbila tatuwa Kufite gira ando gira Katifino kuta yu Kute gire katonda Mbakezi kaa katonda Mbakezi kaa katonda Gare kutu mozili yako
egakwawulira kati tuze njogera oyo kitabu oyo mwana tugenda kuba bantu abazibuwalidde sitaani tugenda kufuuka bazibu naye nga tuzibuwalidde sitaani ono kubanga ne byanaabayogera ogenda kuba obukeberezo kituukire nti omwoyo akebera byonna naye yenyini takeberebwa ayogera ddoboozi
n'ogambatonimba
bwe
omwoyo
bwerusipanigwogambesinja biddiri ddoboozi
liryogaigaazi
ne bw'oba olose bulosi osooliwulira nga lya sitaani kyekiro
otu muntu
eryakitaku terifaananako
tuli bakolinso ekisooka esula esooka n'olunyiri lwabirimu lumu katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira okwo okulokola abo abakkiriza
abakkiriza bokka balokola mu kiru emabega wakumwamwe w'amagezi waliyo eddoboozi lya era aliwo okulukula ddoboozi lya kitaffe omwana n'omuntu kitaffe bw'amala okusindika omwoyo w'amagezi mu kyovula batuvunaana n'agamba nti bannaabe lwaki temutegeera njogera yange yesu yebazi mukama waffe katusooke ne mukama waffe yesu yokaana esula ey'ekkumi nyolusooka
yokaana essula ey'ekkumi yokaana essula yakumi n'olulimi olusooka lugamba ddala ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo ye mubbi era omunyazi naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga oyo omuggazi amuggulirawo n'endiga zimuwulira eddoboozi aziyita endiga ze amannya azifulumya ebweru bw'alaba bw'amala okufulumya ezize zonna azikulembera n'endiga zimugoberera kubanga zimumanyi eddoboozi
endiga zitekwa okuba nga zimanyi eddoboozi lya mukama waazo owange mulokole weya owulira eddoboozi lya yesu era kitaffe oyinza okuliwulira oyinza okulya nti kubanga endiga ziwulira n'eddoboozi lya ono yesu ono nguzaawula yesu yesu ab'obulimba zaawula kitaffe kwaba beefuula ba kitaffe zaawula omwoyo omutukuvu kwaba beefuula omwoyo omutukuvu kati simanyi endiga ezisinga zo bazibadde zigwawo zino zendiga ezaabula zeerabira n'eddoboozi lya mukama waazo endiga ezakatonda ziwulira eddoboozi lye ono yali mukama waffe ngaagaa banna endiga ezange okuba nga zimpulira eddoboozi era nziyita n'amannya gaazo n'olyoka owulira n'oyawula yesu mukama wange omanyi omusajja omu samwiri yali tamanyi eddoboozi kiri mubyogera n n'agenda abuuze ku eri kubanga eri yali amanyi eri eddoboozi lyakatonda amwita okusooka namugaddayo owulire bulungi ogwokubiri ayo neero owuli n'ogwokusatu namugaa kuno bw'ajja okuyita mugambe omuddu waawulira ogere kubanga mu maloboozi yagera n'agazula gonna emirundi esatu yasooka okwogera ekitabu eri naana kanina omujulire olwokubiri kigambo naye najja nayoge kanimba eri yokusero nawe obomwemuaa oyamala okwogerawo dayo kagira omuwulire mugambe mugamba wange sikumala ngu nawulire eddoboozi oyo mukama ntumye nga nempere ekyamawanga mu linnya lya yesu kati nowuliriza kitaffe agamba yokaana essula y'omunaana olunya olwanamu
ebbiri
tutandise na mukama waffe yesu
olwanamu ebbiri lugamba yesu n'abagamba nti singa katonda ekitammwe mwandinjagadde nze kubanga nava eri Katonda n'ejijja
nava eri
Katonda.
So sajja kulwanga enzekka naye oyo ye yantuma. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange? Kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange.
Kitaka mwenyini n'abangukula kubangu ddala.
But then immediately.
Temutegeera njogera yange.
You don't understand my talk.
Katonda kitaffe.
The Lord the
Father. Atumanja okumanya enjogera ye.
That's to understand his language. And the way he talks.
Mbunesonga evaako obuzibu. Ekigambo kye tekiyabya mufu. Jjukira kigambo ye Mukama waffe Yesu. Era ekigambo ye kigambo wa kitaffe. Atukunana ng'agamba. Ekibalabadde otegeera bw'enjogera. Ekigambo kyange tekiyabya mumwe. Kigambo tumulemye ali ku mutima akonkona yeegeza tetwagala muggulira. Kati kitaffe n'agamba ekivuddeko obuzibu.
Ne
mutategeera njogera yange. Kubanga ekigambo kyange.
Ekyeyabya mu
era olumu
Bayibuli
yeeraliikiriza omuntu
ogisomaomanyi
lwaki kubanga asumala omuntu atuuka amaloboozi emirundi
ng'esatu
asaba
yewa
ate yeesuubiza awakutta obuzibu kubanga siiwe naye omwoyo w'amagezi ejja eddoboozi otegeere ani oyo eri ku Bayibuli. Yesu yebaza naye twebaza Katonda kubanga tetandika okuggibwawo oyongere okutegeerera ddala Mukama waffe kitaffe omwana boogere ne Peter emirundi esatu. Peter n'atuuka n'okwerabiikirira kubanga yali tategedde baani
abogera
naye bonna baali
era
amaloboozi mugaali gali ogendagenda mu maaso
nebyetebyetyamu
ebyali ebikulu myaka omusanvu
eyo
kuba byonna byogenda osoma okuva ku nsi kuno okutuukira na mugwe ebyokusatu paka waguwe eggulu bibikulibwa okuyita mu zino Yesu yebaziwa azazi kujiwako tujja kubalikusoma olugendo tandikira ku nsi kutu paka mu byakusatu ne waguwe eggulu nga byonna otegeera butegeezi. Yesu yebaziwa Yokaana esula ya bimu atandike olulimi olwa 15.
Verse 15. Yokaana esula ya 21 n'olunyiriri lwa 15. Awo baamala okulya, Yesu n'agamba Simooni Peetero nti, Simooni, omwana wa Yokaana, onjagala okukiraba nno? N'amugamba nti, weewaawo, Mukama wange, gw'omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti, liisa abaana b'endiga bange.
Yali ani oyo?
Liisa
abaana b'endiga bange.
My lambs.
Ogwokusatu ani ayogera wano beera mwegendereza gano ge maloboozi agajja eri Samweri era gundi bw'agawulira bulungi eri bw'agawulira mu Samweri eri n'amugamba kati ku luno bw'ajja kugambe oyogere Mukama wange ng'amutegedde ye oyo mwennyini.
Tuli mu Yokaana esula ya 21 n'olunyiriri lwa
15.
N'amugamba nate omulundi ogwokubiri nti Simooni omwana wa Yokaana onjagala? N'amugamba nti weewaawo Mukama wange gw'omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti lunda endiga zange.
Amaloboozi kati oli yamugambe liisa abaana b'endiga zange abaana b'endiga yange yali kitaffe yasu liisa endiga zange ye mwennyini waazo mwenyi Mukama waffe Yesu eyasooka sibu yali kitaffe mwennyini owookubiri ye Kristo asembayo
olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu. N'amugamba omulundi ogw'okusatu nti Simooni omwana wa Yokaana onjagala? Peetero n'anakuwala kubanga
amugambye
That was so hard.
Don't matter.
You know what is wrong with you, Master?
Ombusa busa.
You are doubting me.
Ngabyo dime. Kume ori mola na nyabi.
This is another.
Era kuno busi kwa kwano urakati.
He has problem.
Ombusa.
Mr. Man is doubting me.
Kume. Simu na mbili mama busa.
Not the same person.
Kuka mba. Nava. Kuka mba busa na mbili.
Kuka mba asked and he left it.
Kuka mba nina
mbili. Kuka mba asked him.
That the Holy Spirit
also comes.
No, yeah. Said the banga.
Act.
Rufum. Mutima and the Mwaka
Mutima.
Mwaka Raga. Come up, you might have
as the Daru Jagan. You
have to prove
that they love you as your father.
No, Nepusaga. Unjagan,
you love him as your savior.
No, Mutubaga. Unjagan, you love
him as your comforter.
That would not only be the world.
Yokana sura makumi abiri mwemu n'olunyiri wa 17. Pete unana kuwala kubanga amugambi omulundi ogwokusatu nti onjagala. N'amugamba nti mukama wange gw'omanyi byonna gw'otegeera gwe otegeera nga nkwagala. Yesu n'amugamba nti liisanga endiga zange.
Omuntu kuna listen
the Holy Spirit told him to feed my sheep.
No birimu okulisha.
He was feeding.
Naye ndo muntu kubanga kumukura bitanga akulisha.
Holy Spirit was sent to feed us.
But nene anga nange njaga
kwesi. I want to
listen because I
trust you feed my sheep.
Jukira bado kumi ya kusomese.
Ati jukize.
Atuguli lebigendo kuja.
But
nani na Peter?
Now we told you Peter.
Njaga na wewe. Only siri zeka bado.
Help me feed this people.
Sigali ngena kuba mbikula
byo na.
Naye njaga na nawo. Ukwato obuna.
Mu
ofisi ya.
In my office.
Kati no musabu le bangu
mu ofisi. Now three of them were given an office.
Bona kono to kuwa.
What do you do to be given?
Mu ofisi start
the three offices.
Kuwe si mabudu.
When you are.
Gwere do mu ofisi start
mu mulimi. And you've been given three offices a job.
Arezo nanno za abakulu.
And all of them are big people.
Yes, he was.
Praise
Jesus.
But we thank God.
We are to be put in
heaven.
To manage enough for
another one. We know it will give us.
Oh, when is your body
going?
But now what is your body going to do?
Can hear the voice.
Yes, he was.
Praise Jesus.
We are not going to kill each other.
For the only belief.
Not for man only.
Father, Son,
and Holy Spirit. Not for
the world. If we give ourselves to serve Him,
from no more.
That is one true God.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So where are you now?
Now in all that.
We are not yet. Back up.
They warn you.
Nti mu byonna by'owulira mu Bayibuli bannabbisi bwe babadde bajja
boogera
bw'ate bamwoyo wa
Kristo
bw'ate bakristo abeera
kitabu
naye nga bino byonna omwoyo w'amagezi ye yabikola osobola okuba nga amaloboozi osobola okugaawula obanga gakwekebwa eri bonna abatali
batuukirivu
era abatayagala butuukirivu.
Ebulani ya esula esooka n'olunya olusooka.
Hebrews chapter 1 verse 1.
Katonda edda bwe yogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi.
Nti yayogerera edda mu bitundu bingi ne mu ngeri
nnyingi.
Tugenda omulaba.
As we see him.
Mu ngeri munaana.
Proper
zino z'engeri.
These are the ways.
Ng'oggyeeko ebitundu. Nti ayinza okuba yali mu Yuda. Oba yali mu Nazareti. Oba. Tugambe yali Kapere nawo. Ebyo ebifo eby'enjawulo. Naye n'engeri nazo mwezi. Nga Zabuli. Mulongeri. Nga
Mubuulizi.
Ezo ngeri.
Those are ways.
Yayo ya ezo zonna engeri ze yali
azookera.
Okugeza era ng'engero. Mu ngeri era yali ayogera. Kuba bw'otunuulira ngero munaana. Abiri mu bbiri. Nga kigambo mwennyini
yali.
Mukama yali nange okubula ebuli azo. Okusooka emirimu gye yitidde. Kati bwe bw'osoma engero ku Yesolomaani oba omaze okugwa. Tuzwawulira dde eddoboozi. Alina engeri. Nga bw'ajja mu Isaaya. Engeri.
Like Genesis. Genesis yet is the the way.
They
call it Exodus.
Numbers.
Numbers. Yet is the one there. Is
using
the different ways.
Biblani yatuli musula esoka, nori nyoro soka. Katonde da boyogere danga, mubitundu ebinji, ne mungeri enyinji eriba jajjaffe mu bannabbi. Munaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana gwe yasawo kuba omusika wa byonna era gwe yatonze ebintu byonna.
Yesu yebazibu. Katonda oyo mwennyini. Tutwategedde nga kitaffe mwana muntu. Baayogereranga mu ngeri zino nnyingi. Okuyita mu bannabbi. Kitegeeza. Nabbi
radio.
Naye radio station
erimu.
Amaloboozi gasimbibwa gayitamu. Munnabbi ono nga ye radio. Kati gw'ottaka
radio
n'okuwaayo. Wabula Isaya ayogera. Kumpe Katonda yali. Kati radio eyo singa abali mu radio station balekerawo okwogera. Era eddamu neyogera. Tugulumize Katonda. Tuleme okubanga tugulumizibwa bannabbi ate okusinga oyo
eyawaliro.
Yesu yebazi. Bannabbi bonna balaba nga leediyo.
Ne
radio station eri mu ggulu. N'abagituddemu ekitaffe. Omwana omutukuvu. Era be baasindika ebigambo bino okuyita mu bannabbi. Tubula Bayibuli egamba. Mpita ekyokubiri. Tula esooka. Onyola amakumi abiri. Pakali.
2 Peter 1:20-21. Petero ekyokubiri. Essuula esooka olunyola amakumi abiri. Tugamba nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo ekyabannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka kubanga siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu.
Yesu yebazibuulira omuntu mu byabadde akola ye yaleeta mu bannabbi okuva eri kitaffe ekigambo kye n'eri ye yennyini
omwomutukuvu
kati ye omwomutukuvu aba aleeta ajja kuva eri kitaffe n'ayisa n'ebyekigambo n'abireeta bw'ayagala okuleeta eddoboozi n'ayita kuweewa amagezi bw'aba ayagala okuleeta wano kati wali katono ayita mu wakutegeera tugenda byonna kubira kutuuka n'okulaba ow'okuteesa ayinza oleeta ebigambo nga byakuteesa byabirona biseera yesu yebazibu yonna ogenda kuba otegeera mulungi era bayibuli ejja kuba nyangu naye yonna osooka otegeera bo bannabbi tebayogera byayagalanga kati waves oba amayengo ga leediyo leediyo ye muntu naye amayengo ye mwoyo
omutukuvu
gajja eri mu ggulu ne gayisa mu mumwa w'abannabbi n'abatume bonna kivula twakuta omutume pawulo ngali mu ofiisi y'omwomutukuvu n'agamba tulowooza nti bino ebigambo biva gye tuli wabula biva eri Katonda oyinza okugamba ayi byali bibagaanira naye twali bakolisa ekyokubiri essuula y'okusatu onyola okuna paka olw'omukaaga bwe baakugambire nabo tebogera bye baayagala wabula boogera nga ggala nti bagijja eri era ne Kristo Matayo 10 yatugambira temugenda kwogera mu wabula omwoyo wa kitammwe ali mu mwe yajja okwogera yesu yebazibu so ebigambo bino bya bayibuli njaga bitwale nga bikulu kubanga kitaffe yatuwandiikira kigambo ye mwana naye n'atuwandiikira era omuli omwoyo omutukuvu nga batubuulirira nga batutegeeza ebyasooka okubaawo okuva ne baatandika ye kitaffe n'ekigambo omuntu twatandika tutya nga tuli mu abaavu ebino eggulu n'ensi nga terina kugwawo babitubuulira byonna era lwaki batujja ne batonda eggulu n'ensi ebiriwo batubuulira ensonga lwaki tuli ku nsiku era ne batubuulira tukozesa okuddayo mu bwakabaka obw'omuggulu byonna biri ku kitabo kino naye nga kitaffe omwana n'omuntu be baasalo nga tuwandika Yesu yebaza.
Praise Jesus. They spoke to the prophets.
Siba nabi baligira.
The prophets who spoke.
Wabula utafe no mwana bali kweta kukumanga kujile dogo zikia. Ulime kuroza nchi saa ya kugara. Yesu ye basi. Ulime kuroza mbwe zizaburi. Muni muna kwa singa na Yesu nga ayo gira. Asa gira sitani ya bibi. Weno vayo mwabisa kila mungu mundo. Muni na zaburi simanya asa tumutu sana. Asa tumutu sana. Eh, jomu, mwazi sobira wana mwne mkama hapa mwenye Yesu ya limu na ajisabira sitani. Na wakati yote jolo ajisabira mwenye. Goro za mwta umu yali asabira wana mwenye.
Kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
English.
Yeah, put you. Mwete kaka.
You put yourself there. West Sao.
Yes, we have a
praise Jesus.
So, back to the case.
I have told you.
They
spoke what they wanted.
They spoke
what came from heaven.
They did it up.
From the Father,
one,
the Son, and the Holy Spirit.
It all said,
and one man,
come
they went up
today. Wenda tujja kuba
tukwata
tuyingira mwe okutegeera mayinga jukira wamabe tujja kuba tukudde omwe okutegeera agenda kuya baka ekyo kimu unoonya marugozi ga wangu mwe okutegeera yabireeta wano bakamwe bina bingi mebya mukama oli tubanga abamuleka katujukira kwanja mwe wa mukama sino yomusambu ne patubanga abamuvanga tuyingira mwe wangu
out of him entering wisdom.
The Bible begins to
read.
Or just the more, or why are you not
here? As we are here and there.
Yes, we have a
great
Jesus. Forget the Java. Go about the
Acts.
Tura Eomanana.
Chapter 8. Acts chapter 8 from verse 26.
If you ever change the Sura Yamanana, Lord, you have been Mukaga. Naye malayika wa Mukama n'agamba Filipo ng'ayogera nti golokoka ogende obukiika obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Gaza. Ekkubo eryo lya ddungu n'agolokoka n'agenda. Kale laba omuntu omu Ethiopia omulaawe omukungu wa Kandake kabaka omukazi owa Ethiopia yali omuwanika w'ebintu bye byonna. Yali azze e Yerusaalemi okusinza. Yali addayo n'atuula mu gaali lye n'asoma nabi Isaaya.
N'addayo ekitabo. Tajja mugaka naye okutegeera kw'ebivuga. Bwe tubala abantu ne waba musumba nga akuvuluka n'olowooza ategeera nnyo
Bayibuli.
Kaboyo fajja gw'olaba.
You don't
take it at the bed.
Understanding.
Back at the time,
you have begun to understand.
It's even a
moment of not in the
Kambaramaka, Nuraga,
and the clothes you wear in which at all.
At your name, sir, I am dying of Kamuga, you have a gasoma. Nemo, portray of the
game.
Because what Mr. Amanano, you are coming out in
29.
Umeunagamba Filipo nti sembera.
Muliriza. Malaika yasoka omugamba. Umeunagamba.
I have told him no.
Mayi kuli msabi sile ba malaika. Uyongere yo dala.
Losa.
Bino twakwa batuchabira bidi.
Told him you have seen my head.
Aje kulabira ngiri ba malaika je bakolanga no mu ndu.
Where we shall see how angels walk in the Holy Spirit.
Umeunagamba yibira dala ku
kuga. Get closer to the wagon.
We got ne gali eliyo. Nadduka na Filipo n'amuwulira ng'asoma nabbi Isaaya.
Awulira asoma nabbi Isaaya ng'ategeera. Naye omusajja ono nga naye
anamukulu.
Gwe nsoma ajjemu amalala. Kubeera sikitegeera
baba.
Ate munokole ng'ali asoma
tategeera.
Naye olw'okuba amalala gamuyinza okukulu.
Awoza miaka amaze asatu mu kanisa. Bagabe chokumala mwasa kuchito kutegera. Ono tiyafa kukugaga. Ne bagali amaze nga asoma Isaiah. Wabula yafaji muzi urwando kasambi kira vipuji watu.
Tuli ikola watu mesula ya munana ulinyiru asatu. Na gamba nti obitegedde byosoma.
Na mugamba ne byosoma obitegedde. Sikanye Bible wandibanga wajibikula. Oyinza okuba do bikula Bible. Papa no kisoma okuba ku bibiri paka jeko ne okutegeera ko otegeera. Era bakusinga no gamba. Profeta soma Bible. Na kisoma okuba ku bibiri paka ku kulima. Na yoku tegeera wategeera. Go fati munna alikura. Ato kena no gamba kuno omwezi. Nina siba nga nishe matenga nino yu marabu. Omanya wala kwa mpua mungkori yako ni jisita sana. Namu akado ozo kutege ilo kwa mudiri. Wali uji waito kutege ila kwa na chungu na kenta. Wakati kwa kauli na kumagezi kakena. Erika kutenia kagino musamu. Bulichimia lia chimitu na angawe kini. Adawe sime nyo. Kumana kwa kusome sanga hita kwa mwono. Na yeko woyo kena neka tuwa. Kali na kunyongeza sabi na mbuka sana. Uwe vili nge npewa. Baba yogira yogira munga mukama wa mukama. Ayogira magezi. Ayogira kutekiza. Ayogira kutezi. Ayogira mani. Ayogira kumanya. Ayogira kutia mukama ya. Temuri mubi gambo kwa mwita tekiza. Kufura emiaka msawa munga asokezi. Nyongera muke ya kuwe. Hivi kunyonyole vinge mpeo. Na hika tona nga ya kusuri. Tona nga cha yongera muke ya kuwe.
It doesn't add in anything.
Bulibia la yongera yongera muke ya
kuwe. Thing is fixing it there is
under. Echimu kwa sasa mwanatu.
Why it just works in
kuso kuro kogeira kule vige mulipo.
You can speak through the level you are on.
Ni inga ya so kogeira na hawa. Kasi kawa. Ayogera mimi mstaha.
Fix the seven spirits.
Umaso ke musa ujicha ba kuga ba ya life.
Everything.
Ubora ina no kuga ba chiwe.
He may tell it is done.
No ga chiwe ti
wo. Say where is it done?
Zingwa.
He have not saved it.
No lo tanga kwa ke mono ko kuga. Oba to jira la roba yi. Kamo ba.
Lord.
Kumbe ya rabo.
Yes, is your driving.
Kuba ya kutesa na bale ko ni tanga ga mandira ga.
This one is the time to see the driving.
Gori no kukiriza je ya kugamba.
Believe what it tells you.
Ndi kala kuga.
I drive it.
Kuba ka ina no kuyiza chiba na kuja cha mwaka kugema. Na tusa mungu kubi.
Next year and change the seasons.
Na bi semeza ko singa wete de zaman.
Yeah, if you are not so pretty.
Keze ki ya mwe so ngarwa cha yeta ga yeli yake emira.
Give a reason why it is more yards.
Ye to ruza mo ke kan ngere yo. Kali na we chitu tola bange chile wala mwalo. Singo final chikiriza. Naro te tinga mu kubironga achisembeza sembeza ko ku biro bino.
Oye katonda bwatu.
Gwe buwe kurandi bya gambi ku tubiche ni bota bande oye gawo ku tokulimba. Mukati ni bonda ba kubode. Iyo kurandi je wanda bya mvuka ngonda ga. Biche. Makubo ko gwe na ba prado we. Ngatula wana nyumba na rusia ni mkani nangu. Na hika mami ogeno kango panki. Tateko mpali shukuri wansu.
When the mattress is down.
Oh, God,
and he said, Lord.
Those ones
that don't tell me start it once again.
So what is that getting up for?
No one is going to
laugh.
I even don't understand anything that what I'm expecting.
When I put a book test with Jack Woolley,
that will be seen.
Who gave up for a man, you might be able to
come together. Through the word of God.
Ah, I don't know. You probably told me, brother, from the finish.
You probably told me, sir. I'm not a universe at tomorrow.
Acts 8:31.
Nagamba, Nti, Nisa, Tia, Wabulanga, Walibo, and Agilia.
I want someone
to explain to me. I want someone to explain to me.
Now, we've been to this one. ekyali ekikulu.
Olunyo lwa satumu olumi kulwa batume sula ya munaana. Neyegalira Filipo alinye atule naye.
Bako gwegayira ategeera akubeko byakunyonyola. Mutule era tutuuka ku kasi. Nze ngenda mangu njagala kutegeera naye tengenda. Nze bw'ojjajjandi ng'oliwo otyo ntandika okwogerera ddala bingi nnyo by'otategeera ati.
Mu kifo awaawandiikibwa we yali asoma ewagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusazi w'ebyoya bwe gusirika bwe kityo teyayasamya kamwa ke mu kwetowaza kwe omusango gwe gwaggibwawo ekika kyani alikinnyonnyola kubanga obulamu bwe buggibwa mu nsi
eyo tulaba isa 53 waliwo annyonnyola naye gwe waliwo gwe bagamba
olunyo lwa 34 omulamu n'addamu Filipo n'agamba nti nkwegayiridde nabbi yayogera ku ani ebigambo bino
nabbi yeegamba
agamba bibye yekka oba bya muntu mulala
bibye waliwo abyogera nga ali wala abigamba ani
tuli ikolwa tume sula ya 8 olunyiri tuli ku lwa 35 Filipo n'ayasama akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu
n'amugamba oyo Yesu gwe bagamba era amwogerako emwoyo
mutukuvu awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi omulaawe n'agamba nti laba amazzi kiki ekindobera okubatizibwa
yesu yebazibwa so twebaza katonda jabja kubatandikira naawe weebuuze mu bayibuli yo babigamba ani mu bayibuli yonna buli lwosoma ani ayogera babigamba ani bayibuli sikuvei ono isaaya mujeu yegwa mwennyininyini
No,
my friend.
This
will never be.
He first asked to know.
Yes, dear, my
friend.
Praise Jesus. Begin the second seal. The second seal tomorrow. The second seal of understanding.
As we are still in
seal number 1.
Yes,
the
voice
of the Lord is
where the voice of God is.
Tomorrow, we are going to seal number 2.
The connect seal redundant.
We begin
with Yahoo states.
Mwakutegera
kuyamba.
Mukama akufere nyo.
God bless you.